waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato radio s b s faahfaahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysta barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s .com.au xariijin soomaali.
iyadoo ay kumanaan dadka waddanka ku cusubi ay 26 janawari maalintii austraaliya dhayda ay jinsiyadda austraaliya qaateen ayaa waxaa kuwa kaloo farabadani oo xigaa laga yaabaa in jidka qaadashada sharciga waddanku in uu noqdo mid aad ugu adag. shabakada s b s ayaa waxay ogaatay in kadib markii ay xukuumadda tambal ay marsiin weyday qorshihii wax ka beddelka qaadashada sharciga in isla xukuumaddaasi ay haatan qorshaynayso inay mar kaleete soo celiso qorshihii laftiisii iyadoo isku dayaysa in ay marsiiso baarlamaanka 6 bilood ee haatan nagu soo aadan. iyadoo ay xaalad jahawareera ka abuurtay dhanka wax ka beddelka jinsiyadda qaadashada ayaa sidoo kaleete xafiiska jinsiyadaha laga xareeyo ay iyaduna ku abuurtay culays fara badan sida Jason Brown uu sheegayo. Jason Brown ayaa isagu waxa uu sheegay in uu arkay dad iyagu aad u walaacsan una murugaysan.
Clients come into our office, we're seeing them very anxious, very worried, sometimes tearful. They've invested a lot of their time and money in Australia.
dadka macaamiisha ee xafiiska noogu imaanaya waxaan ku aragnay in ay aad u walaacsan yihiin, aadna u murugaysan yihiin. Mararka qaar ilmada ayay daadinayaan, waxay geliyeen wakhtigoodii iyo dhaqaalahoodii dalka Australia, mana ay garanayaan, ayuu yidhi, waxa xiga ee ay samayni karaan. Waa ay walaacsan yihiin, ma aha tani mid saamaynaysa iyaga keligood, waxa ay saamaynaysaa arrintani qoyskooda, waxa ay saamaynaysaa saaxiibadood, waxaa kaloo ay saamaynaysaa ayatiinkooda. xukuumadda taambal qorshaheedii asalka ahaa ee ay ku doonaysay in ay ku adkayso shuruucda jinsiyad qaadashada waxaa ku jiray in qofku uu 4 sano deganaansho rasmi ah uu haysto inta uusan codsanin jinsiyadda, beddelkii markii hore uu ahaa 1 sano oo keliya, iyo sidoo kaleeta in uu luqada ingiliishka uu ka gaadho qofka sharciga codsanaya heerka jaamacadda. Samantha Badas oo iyadu asalkeeda kasoo jeeda waddanka Britain ayaa tiri arrintan wax ka beddelka waxa ay ku qasabtay in ay xarayso sharcigaasi sida ugu dhaqsaha badan.
You never know what the changes are going to be. If they make this change, what else are they going to change? So we'll get in as soon as possible and then really it's just a waiting game. And my husband and I, we're trying to go through the application now.
Isbeddelkani waxa uu noqoni doono haddii ay sameeyaan wax beddelka maxaa kale oo ay beddeli doonaan, ayay tiri. Sidaa daraaddeed waa in aan sida ugu dhaqsaha badan hawshaasi ku dhaqaaqnaa. run ahaantii tani waa dheesha waqti sugidda. Aniga iyo ninkayga waxaanu isku dayaynaa in aan si toosa u xaraysano sharciganaga annagoo joogna waddanka Australia 5 sano. haddii wax ka beddelka sharci qaadashada sida lagu meelmariyo, sida aad og tahay, waxa ay ka dhignaani doontaa in aan ku go'aansanno in aan sii joogno 4 sano oo kaleete dalka Australia ka hor inta aanan xaqa u yeelanin, ayay tiri sharciga. Marka aad ayaan ooga murugaysannahay marka ay soo baxday arrintani. haddaba halka ay Samantha ay awoodda u heshay in ay ka fursato sharci adkayntani, dad badan oo kaleete ayaan iyagu awood u lahayn in ay ka fursadaan culayska soo socda. qorshihii dowladda ee ahaa sharciga jinsiyad qaadashada wax ka beddelkiisa ayaa isagu lagu fashiliyey golaha sanadka, balse xukuumadda taambal ayaa iyadu mar kale doonaysa in ay dib ugu soo celiso golaha baarlamaanka 6 bilood ee nagu soo socota, iyada oo lagu wado waa haddii la hirgeliye in uu qorshaha cusubi howlgalo julaay 1-deeda sanadka 2018 ee aanu ku jirno. wasiirka arrimaha jinsiyadda iyo dhaqanka Alan Tudge ayaa isagu yidhi dowladda dib ayay uga shaqaysay sharciyadeedii si ay u meelmariso.
Made a couple of changes based on the feedback that we received and off the back of those changes we hope that we'll go through the parliament and this bill is designed to ensure that new citizens have every chance to see isbeddelo
dhowr ah oo lagu saleeyay jawaabihii aan dib ka helay. haddaba wax ka beddelka dambe waxaan rajaynaynaa in sharcigani laga baasmareeyo baarlamaanka, ayuu yiri wasiirku. sharcigan waxaa loo qaabeeyey in uu hubsado in qofka cusub ee muwaadinimada qaadanaya in uu haysto fursad weyn in uu ku guulaysto fursadaha Australia ay bixinayso, balse waxa ay keliya helayaan arrintaasi haddii ay haysaan fahanka asaasiga ah ee dhanka luqada iyo sidoo kaleeta haddii ay bulshada si fiican u dhexgaleen. qorshaha oo xisbiga mucaaradka ee laybarku ay mucaaradsan yihiin ayaa si loo meelmariyo xukuumaddu waxa ay u baahnaan doontaa taageerada xubnaha baarlamaanka ee madaxa bannaan. Kooxda Nick Xenophon ayaa u sheegtay shabakada S B S qaybteeda wararka in ayna arrintaasi tallaabo qaadaynin haddii ayna dowladdu wax ka bedelin qorshaheedii horeete. qorshahan xukuumaddu ay ku rabto inay wax kaga bedesho shuruucda sharci qaadashada Australia ayaan saamayni doonin dadka iyagu haatan haysta fiisada deganaanshaha rasmiga ah amaba permanent residency. waxaa kale oo aynan saamayn doonin inta mar ee qofku uu imtixaamka ku noqon doono. kooxda Nick Xenophon ayaa iyagu sidoo kaleete qaba in aan heerka ingiliishka ee laga rabo qofka galaya imtixaamka si uu jinsiyadda u qaato in aan waxba lagu kordhinin halkeediina loo daayo. afhayeenka laybarka ee arrimaha jinsiyadda Tony Burk ayaa yidhi ma jiraan wax iska bedelay laybarka mowqifkiisii ku saabsanaa wax ka bedelka sharciga jinsiyadaha ee ay xukuumaddu riixayso.
From the comments that the government's made publicly, it sounds like we're going to be in the same citizenship fight this year that we were in last year. But as long as the government is bringing back a proposal that is deliberately designed...
Marka la eego faalada ay dowladu shaacisay, waxay u muuqataa in aan sanadkan si wadi doono dagaalkii aan kaga soo horjeedsanay arrimaha jinsiyadda ee sanadkii hore aan samaynay. maadaama oo ay dowladdu dib u soo celisay qorshe si ula kac leh loogu qaabeeyey in uu ka hor istaago dadka Australia wanaaga siin lahaa in ay noqdaan muwaadiniin. markaasi Laybarku buu yidhi waxa ay ku dhaqaaqi doonaan in ay ka soo horjeedsadaan go'aankaasi. sanadka 2018 ayaa u muuqdaa mid isbeddel weyn uu ku iman doono arrimaha jinsiyadda. laga bilaabo bisha Maaj, fiisada shaqada ee kumeelgaarka ahayd ee tagsigaduna uu ahaa 4-7, si baaxad weyna waddanka loogu imaani jiray ayaa laga takhallusi doonaa, iyada oo sidoo kaleete fiiso kale lagu bedeli doono, taas oo ka dhigan in fiisadan oo dad badani ay deganaanshaha rasmiga ah ay ku heli jireen in albaabkeedii la xidhay. qofka waddanka fiisada shaqada ee kumeelgaarka ku imaanaya haddii aynan xirfadiisu ka mid noqonin xirfadaha 200 gaadhaya ee tixgelinta gaarka ah laga siiyo waddanka Australia, kaliya markaasi waxaa loo ogolaani doonaa in ay waddanka ka shaqeeyaan ama ay sii joogaan muddo 2 ah markii ay soo galaanba. Anna Pacha ahna gabadh iyadu baraaka ah jaamacadda Sydney ayaa sheegtay in tani ay muujinayso isbeddel weyn oo ku imani doona waaxda socdaalka iyo jinsiyadda.
There will be some occupations for which there are very few opportunities for that individual to remain permanently in Australia over the longer term. And that is a significant change. In the past,
waxaa jiri doona xirfada gaar ah kuwaasoo fursadoodu ay yartahay in ay ka sii jiraan gudaha waddanka Australia xilliga dheer. taasina waa isbeddel weyn. waqtigii lasoo dhaafay fiisada 4-7 lambarkeedu yahay waxa ay ahayd dhinaca ugu muhiimsan ee laga soo geli jiray geedi socodka shaqada xirfadlayaasha ee joogtada ah, si gaara markay meheradlayaashu kafaalo qaadaan. hadda dadka fiisada kumeelgaarka ahi haysta fursadaasi ma ay haystaan, waxayna ku qasbanaani doonaan in ay fiise kale u wareegaan. tusaale ahaan, fiisada ardaynimada dib ayaa loo qaabeeyey. marka waxaa muuqata, bay tiri, dadka muddada dheer si kumeelgaara waddanka Australia u joogi doona in ay sii badanayaan. waana taas isbeddelka weyn. dadka qaar ayaa mararka ay wax ka waayaan ama fursad ay ka waayaan waddanka Australia ayaa meelaha ay u carari jireen waxaa ka mid ahaa waddanka New Zealand, balse sida ay haatan u egtahay xukuumadda New Zealand ayaa iyadu lafahaanteedu u muuqata in ay qaadayso dhabaha Australia, iyadoo la sheegay in xukuumadda waddankaasi ay muujisay in ay dowladdu ku go'aansatay in ay olola ku qaado dadka waddanka fiisada ku jooga si ay u hubsato in dadkaasi aynan qaadanaynin ama aynan ka shaqaynaynin shaqooyin ay dadka waddanka New Zealand ka shaqayn karaan.
waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato raadiyaha S B S toos u dhegaysa barnaamijka habeenada Arbacada iyo Jimcada 10 fiidnimo, ama kaga soo cesho websiteka iyaga iyo S B S radio app. booqo sbs.com.au/somali.